nikikucheki nazira nazira nikikucheki najisahau najisahau. When I look at you, baby, I lose my mind. When I look at you, my heart go gagagaga. Nikikucheki nazira, sio kama nimekunywa pombe, nimeokoka lakini urembo wako mama unanimata.
Come, let me show you love.